Magharibi na mashariki nimepita, kuna walo niumiza nikajuta. Wakanifanya nisiamini kuna kupendwa, wakabomoa upendo majonzi wakajenga. Wakanifanya nisiamini kuna kupendwa, wakabomoa upendo majonzi wakajenga. Hey, yeah. Oh, oh, I don't wanna let you go. Oh, oh, baby. Hey, yeah. Oh, oh, I don't wanna let you go. Oh, oh, I'm in love with you.
When I'm me,
together and forever.
When I'm me,
kutengana never.
When I'm me,
together and forever.
Uwe na mi.
Sasa maumivu, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mpenzi, yeah. Ananambia I'm the number one. Ananambia I'm the number one. Acha ye awezi kwake mimi po moyoni. Wengi wao squeezy wezi, mapenzi ya mamia mfukoni. Ye awezi kwake mimi po moyoni. Wengi wao squeezy wezi, mapenzi ya mamia mfukoni. Ananambia I'm the number one. Ananambia I'm the number one. Gonna never.
When I'm me,
together and forever.
When I'm me,
sasa maumivu, bye bye.
Bye
bye. Bye bye. Bye bye. Mpenzi, I kupenda na kupenda we. Kama kupendwa na pendwa na we. Kupenda na kupenda we,
kupenda we,
kama kupendwa na pendwa na we,
we,
baby, baby,
mama love,
mama
love, mama love, yeah, yeah, yeah.
Kupenda na kupenda we,
kupenda we, we,
kama kupendwa na pendwa na we,
pendwa na we,
kupenda na kupenda we,
kupenda.